Ebi ubijawa. Etake liampewa jajange zaberi. Emiaka asatu ejise. Ndiamuke. Ngoruochi. Eranda gewa. Kale ndaira.
Nedda bakulu bannange. Tumuna kuwala. Anti chimoya garize mbazi. Chimuya gasudde. Anti tuafunye radio ya fe. Yaba na Charo Witness Radio. Eno yaze okututasa kubuje gabwe batu kuata. Nga batu goba kutakali ya fe. Olokuba tetumanyi mateka gakwata kubyettaka. Oyagala okumanya mateka agakwata kubyettaka n'obutonde bw'ensi. Wuliriza radio ya feno nga tukusaba okululira amawulire amapya agakwata kubyettaka lya fe. Amateka agalifuga n'ebyo ebisaaniddwa okugobererwa nga singa wabaawo ayagala okukozesa ettaka ly'abatuuze. Witness Radio eina ne bannamateeka abawolereza abantu abakoseddwa ekibba ttaka wamu n'enkayana ku bibanja.
Awo nno.
Nabwendi ekikomando nkimanyi mbulira ekikomando naye nzira waffe naye kati bamenye nzira wa nzira ku street bazira ku street ositegeera nzira ku street bangenda kubba
bagenda batya okutijingirira oba bakikola batya tetwamanya tugenda okulaba nga kakande agene fayiro agene fayiro nga tugamba nti oyaguze ettaka kwaffe yaliguze kwani ettaka lyaffe.
Witnessradio.org changes all of that.
This is Witness Radio, connecting indigenous and local community voices.
Witness Radio.
Witness Radio.
Witness Radio.
Witness Radio.
Yazukira entana ya wandula yalemwa okumumira amanya gamuzukiza gegakola muze byonna biwangule bamanye nti yampita.
Witness Radio.
Witness Radio.
Witness Radio.
Witness Radio. Welcome to Witness Radio broadcast program.
Witness Radio.
Witness Radio.
Witness Radio.
Witness Radio.
Mbaniza mwena, habache kumide kumpeza Witness Radio. Akasana kaa kaje tuli eno, simanyo vye wa mwenkube etonia. Muka matumweba za tukoze mwa mulimu. Amani anze katende tone ilangi sawe no jendi ndi Chiriandongo. Baitao Chiriandongo, baje tuandise mu Midwestern Uganda. Simanyo vye vunula mu Uganda. Nenga tuweba za mwena, habache kumide nafe. Na kuruwale lo lukuru nyo, ilanga nga Witness Radio tuasa zewo. Tulumbe ku bantu baffe bitundu ebyenjawulo okukuza olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero mu lufuuti futi baluyita International Day of Struggle Against Industrial Tree Plantations. Era nga ffe abasobola oddu olunamu Luganda tugamba olunaku abantu abakosebwa amasamba ag'ekirime ekimu lwe bakuŋŋaana okukuza mu ggwanga Uganda wamu n'ensi ez'enjawulo. Mwaka oguwedde twali mu bitundu bye Mubende era lwe lunaku twasooka oddukuza olunaku luno mu Uganda era nga twakyazibwa kitongole ky'abantu kye bayita Informal Alliance for Communities Affected by Irresponsible Land Based Investments. Ng'ekitongole kino kigatta abantu ab'enjawulo abaakosebwa oba bagoba ku mataka gaabwe nga bagobwako amasamba oba ba investor abagala okulimako amasamba okuva mu ggwanga erya Uganda wamu nensi eze wabweru. So bano bakunganya wamu lunaku luno okulaba nti balukuza era ne banyweza okulwana kwabwe okulaba nti obaba diziba mataka gabwe oba okufuna obwenkanya. So naona ko olwaleero yensonga tuli wano mu bitundu by'Ekiryandongo okwongera eddukuza mulundi ogwokubiri. Era nga bwe mbagambye nti olunaku olwalubanga lwa alliance, alliance zonna mu mawanga ag'enjawulo zirukuza. Olunaku luno lwava mu ggwanga lye bayita Brazil, era olunaku olwo lwateekebwawo oba lwatandikibwawo abantu okwongera okwefumiitiriza, okulwanagana, okunyweza okulwanagana, okulaba nti baddizibwa ebyabwe n'okulaba nti amasamba gano ag'ekirime ekimu nawo galwanyisibwa, kubanga oluusi bye gayetera ery'ettaka n'abantu si birungi. Lwatandika mu 2004 era nga kati mu 2025 n'abantu bakyagenda mu maaso okulaba nga abalukuza. Nolwekyo naffe we tuli wano nga Witness Radio atwongera okugenda mu maaso, tubakyaza wanabo ne batukyaza, ne twongera okukola nti tujyayo eddoboozi lyabwe eryawamu. Nga bwe nabagambye nti nakyaziddwa, bwe mba nakyaziddwa era sitera kuba siyinza kubeera nga ndi omu. So ngenda kusaba abakulembeze mu programu, tugenda kugenda abakulembeze ba Alliance n'abamu ku bantu abaakosebwa oba bammemba ba Alliance eno okulugirayo ekifaananyi embeera abatya we yali, enwana zaabwe ziri zitya, na biki bye bandyagadde bibeere nga bikolebwa ne ku mulundi guno. Tugenda sooka ne Mwami Ndagize Julius, era Mwami Ndagize ono musajja yatandika okulwanirira abantu be nga musajja mbulakalevu ne kati akuze, nga musajja muto muvubuka ne kati musajja akuze. So ngenda musaba atubuuzeeko n'oluvannyuma tugende maaso ne programu yaffe. Mwami Julius, sibuuza ku bantu.
Neyanza nnyo ssebo mutesitesi wa programu eri. Anga bulijjo amannya Julius Ndagize, nga nze ndi treasurer wa Alliance eno. Yes,
okay, tuanze ni Mwami Julius treasurer.
Yes,
sebo nsimbi ziliwa?
Nsimbi wezili.
Alhamdulillah. ku saidi ya ddyo kuliko mukyala Eastern Namuganza, ngenda musaba abuze ku bantu.
Neyanziza sebo mutesitesi, nkwebaza nti weebali okutukyaza olwaleero mu mpewo. Ndi memba wa Alliance era ndi musanyufu nnyo okubeera wano namwe olwaleero.
Okay, tweyanza nnyo nnyo. Nga tuvudde ku mukyala Namuganza, tulina omusajja omulunnyanja Mwami Athanase Musigala. Sebo, nsaba obuuze ku bantu obulina wa gy'ovudde otwegattako olunaku olwaleero.
Neyanziza sebo amannya n'eddoboozi Musagala Athanase yo okuva e Buvuma. So abawezi ba leediyo eno ekimera kya Alliance ekituyambako, mbeebaza olw'okuleka nti muyamba abantu baffe abagobaganyizibwa ku mataka. So nange nzize wano oleka nti mbeera kimu nammwe, tuyambe abatuuze baffe ku gulaawundi be bagobaganya ku mataka.
Okay, tuyanza nyo Mwami Musagala. Kakati omukyalo omulala gwe tulina mu studio yaffe ye mukyala Nakirya Tekra. Mukyalo ono naye yasomose Nyanja okulaba nti atwegattako wano mu bitundu by'Ekiryandongo. Mukyala Nanja, buuza ku bantu era obabulire nawa gye wavudde.
Tweyanziza nnyo abatuwuliriza aba Radio Witness. Amannya nze ni mukyala Nakirya Olivia Tekla okuva mu bizinga by'e Kalangala, era nga nange ndi memba mu mukago gwa Alliance for Affected Communities in Uganda. Tweyanza ne tuwuliriza.
Okay, tweyanza ne mukyala Tekla, era mwena mbebaza abatwegasa ku lunaku olwaleero okulaba nti tukuza olunaku luno. Abantu bano bava mu bitundu eby'enjawulo, nga lwe twali omulundi ogudde twalukuliza mu Bende, era omulundi guno tulusazeewo tutukuliza Ekiryandongo. So tuli wano okulaba tukubaganya ku birowoozo n'otubuulya biki abantu bano bye bayitamu n'engeri gye mugezaako okwerwanako. Nga tunagenda mu maaso, ngenda sasooke tuveeko mu bulango n'oluvannyuma tubeere nga tugenda maaso ne pulogulaamu yaffe olunaku olwaleero.
Witness Radio.
want to tune into Witness Radio, go to Play Store on your phone, type Witness Radio. You will see the application, download it, and start listening to Witness Radio. You can also visit our website on www.witnessradio.org. Click live on your PC's right hand, then click the button in the middle. Then listen to Witness Radio and learn all issues about land and environmental protection.
Oina mauli ya gakwata kuchibataka. Oba waluo guomanyi, ngagobedua kutaka. Oba angirintu bidiono onidua. Orui nkayana zetaka. Ube chibanya. Tegeza Witness Radio. Ngoita kusimu za fin number. Noti nye munya. Mukaga muenda msambu. Bili bili emo. Oba ya WhatsApp. Noti msambu nya tano. Muenda mkaga tano. Msambu mkaga tano. Nandichi. Ensonga zilope mutede kuchibanya chafe. Echa Witness Radio. www.witnessradio.org Laba kumapu ilaga abantu ni takeri toali dua Olo jakula bichigambo Report eviction Awolopa Bobogo bedua kutaka Bwomala nonye chitundu cho jobera kumapu eno Onyige kuchitundu cho jobera kumapu Chiretaka tonyeza kalanje myofu Oru kanyigeko Juza form weyo Onyige safe Okutere kabyo juza Teka mwechifana nyi Eche chitundu cho takeri bitua Nyiga upload Ngo sindi kila kechifana nyi.
You're listening to Witness Radio Broadcast Program.
Bakulisayo mwena mbulangu wafona kuruwa lero. Nembibaza mwena bache kumide kumpeoza feza Witness Radio. Tuli online. Elanga ya garo tuuliriza. Kusoburo genda ku www.witnessradio.org. Bote kamu hivigambe hivyo ujakubotu sangayo bulunji nyo. Roja kuba we unit ya bulungi nyo programu za afiza tukueleza wamu nevi petuteka kumutemba gano wafi nero usuro kudownloadinga app ene ya Witness Radio kuba Play Store ya usuro kubanga bulungi nyo ofuna mpeleza za afi so tukile demukumu mwuramu mbade demukumu anjua haba kule mbeza afi tuise na vuru unakuruwa lero ya langa mkutekeza nte unakuruwa haba antoba kusebwa ama samba agechiri mechimu Bado tuise mulo 40 International Day of Struggle Against Monoculture Tree Plantations. Gona kuno tekebwa abantu okulaba nti bejukanya engeje balwana mwen mwana zabwe nokuwa amagezi bitundu ebyenjawulo. So wano nakola tukutegeeza nti tuli kiryandongo eranga olunakuno olwokubiri olunakuno tukuzizwa mulundi ogwokubiri jetu tutadde. Kakati nga tunagenda mu kintu kyakyo na Jagamu wa mijuri ya sono, akageli kari wonga treasurer wa ala ya nseno. Hatuno nyole kububono obudo wa ala ya nseno ya luwachi ya teke wawo. Nuru vanyuma, tutandike nite katika ya fi.
Neyanza nyosevo moderator, uloku kiliza. Edano utuaniliza radio ya feno ya Witness Radio. So, alliance ya feno ya tandika miaka ngeza tuwe mabega. Oluvanyuma olw'okuba nti okosebwa n'ebitongole ebyenjawulo ng'ate birima ekirime ekimu. So n'olw'ensonga eyo basibo ne banyabo bannange abali mu studio twatandika alliance eno oba omukago guno olw'okuba nti tusisinkanye okusomozebwa kungi ne twegamba nti katwegattira awamu. Kole dobozi limu sole okulikika kubanga bubanga oli omuto sola kulitika nibwe mubanga muli banje mulikika tujina ebitongole ebyatukosa ebirima ekirime ekimu emubende tuyinayo abasimba emiti
so ekyo kimanjaga tuddeko actually nti mwe emubende kyali kitya Uba mwakosewa mutia edabi chirimechi ichiba kosa
Emubende abantu bakosewa noku nechirime chiba ita emiti chiba ita kalitons awamu nepayani okuva mu mwaka ogwa biri muenda okutuka neka akano batu ala miles ne miles ezetaka ngabage na kusimba emiti Emiti ejo jakosa amakalu enda mulimu abaweza abantu omutwalo mukubalo kwangungu So abantu awo olwamala okukosebwa baddukira mu bitundu ebyenjawulo. Mulimu abaddukira Ekibaale, Kakumiro, Kagadi, Kyegeegwa. Abala bagenda ne mu refugees camp. Okugeza nga Kyakatu, Ramwanja n'ebitundu ebirala.
So nga lwaki bagenda mu refugee camp?
Olw'okubulwa we balaga. Ekisooka bayina emmere, bayina ensuku, bayina emmwanyi, bamaze ozisaanyaawo, amayumba bagookeza. N'alaba nga owokulaga tayinaawo, kwe kusalawo n'agenda mu ba refugees camp asobole okufuna akamere akamangu mangu. So y'ensonga lwaki bagenda mu bitundu ebyo ne mu refugees camp.
So abantu bano bakosebwa batya?
Ekisooka abantu bano bakosebwa mu mbeera ey'obulamu bwabwe, bakosebwa mu mbeera eya bulijjo. Mu kulima bakosebwa, mu bulamu ne bakosebwa. Era kaakano waliwo omuntu atambula naye n'olowooza nti n'atambula nga yeeyogeza, n'olowooza nti ono mulalu, naye ng'okugobebwa kutakalye kikyamuleetera okuba ng'atambula yeeyogeza nga mulalu. So okukosebwa, ne bakosebwa mu ngeri eya ssente. We baali bajja ssente tewakyaliwo, abaana tebakyasoma, eddwaliro ne lw'ogenda bakusaba ssente naye nga tolina ssente z'osobola okukola ki, okuwaayo.
Okay.
So ne bibaleetera okukosebwa bwe kutyo.
Okay. Tuyanza ne mwami Julius. Ngenda kugendako ewa mwami Musagara. Embeera ewuwo eri etya? Abantu bayisibwa batya? Bagobwa ku ttaka oba bakyaliko? Mbeera nki enyigiriza abantu etuusa okusitula okujja Ekiryandongo?
Embeera enyigiriza abatuuze baffe Buvuma y'embeera ey'okugobwa ku mataka abamu ne balandiroodi. Balandiroodi bano batukosezza nnyo e Buvuma. Batukosa batya? Balandiroodi ajja leero tenayini kyapa, oyo n'avaawo n'omulala najja tenayini kyapa. So ne basigala nga abatuuze balataganyizibwa ku bibanja byabwe era ne batafuna mirembe. So balandiroodi abantu bakoseddwa nnyo bwe batyo e Buvuma. Ono bw'ajja leero oli ajja enkya n'omulala n'ajja, n'ategeera omutuufu y'ani gwe n'atambula naye ku kibanja kyendiko. So e Buvuma balandiroodi batukosezza nnyo, abajja nga buli omu yeegwanyiza okuba linanyini kyapa naye ng'omutuufu tetumumanyi era nga tanalabika mu bitundu by'e Buvuma.
So ettaka abantu balisengako batya nga tebamanyi balandiroodi
ba? Akati ettaka balisengako bwe bati nti oli ajja nga ye landiroodi n'akuguza ekibanja era n'akuwa n'endagaano. Oba okyali awo ono nga addayo ate ng'omulala ajjaga nti oyo abafera siraine kyapa kino nze nayine kyapa.
Okay.
Kakati so nganze ssentebe ero siwa n'owekyalo ekyo oba ow'ebyalo ebiranje mu kifo ekyo, bwe mubuuza ebiwandiiko ne mubuuza ebiwandiiko bye biraga nga ekyapa kino kyali kya jjajjaawo oba akati kikyo byebiriwa, agenda oleeta ebiwandiiko nga bisoma mannya ga muntu mulala agatali ga jjajjaawe, okugeza nga gwe bayita Gordon Male. Namubuuza ebibuuzo, Gordon Male yatuguza ebibanja yebitakezaala nkoyooyo, ate gwe naabuuza ogamba ekyapa kikyo, ekyapa kino kiri mu mannya ga jjajjaawo oba kiri mu mannya ga taatawo oba agago? Nazamba
okujingirira ebyapa kuno kigendwa kiba kyaki? Lwaki abantu bagobwa ku ttaka?
Okujingirira ekyapa n'abantu Uganda bagobwa ku ttaka nze kiraga nti waliwo abeegwanyiza ettaka eryo balitwale bagobeko abantu abalikozesa nga kinnoomu. Okay. Kyekiri e Buvuma.
So nga balikozesa ku nteekateeka ki?
Abasinga balikozesa ku nteekateeka eno basimbako binaazi. So agenda akibala nti ziika ziri lukaaga, abantu abaliko nsobola okubazanya katemba bavweko nze ntwale ettaka eryo simbeko ki ebinaazi. Era e Buvuma bayiwona abalabe baasenda ne basimbawo ebinaazi nga tebaza sodiya dinusu kikumi era bali eyo bakaaba Buvuma gye tuli.
Okay.
So embeera eyo Buvuma gye tuli tutiina mirembe. Era ensonga ndala ku by'amataka, abantu bayita public land era bajja abegwanyiza okusimba ke binazi ne bagobaganya abatuuze ne bocha mayumba ne basawe mmere omuntu zo nga talina buyambi wona baladogera ku district okube okwekubira nduru kumbe ono yatuuka yodda gwe tolina amaanyi neye alina amaanyi kusinziira ku bantu babayiseemu okuva waggulu gwewa wansi tolina bwogereso bwonna se mukama kizibe kiri evuma nga ssentebe to siwa nonzi nakigezaako nnyo okunoonyereza neŋŋana ne ku disitulikiti abakulembeze ne mbatuukira sebo mukama wange bampa ennaku 14 zokka nga nfunye ebiwandiiko ebiraga nga godwensinaine kyapa ekyo so nakikolako ne mbireeta neera akyalemeddeko nga naine ki kyapa era asiba n'abatuuze bange mu makomera
so kyama nayagadde okubuuzaako era ku nsonga eyo y'emu
yes,
ey'abantu abagobaganyizibwa ku ttaka
yes,
ogambye eriyo abaagoba ku ttaka ne kusimbibwako ebinazi kyali kitya okutuuka obbagoba ku ttaka ne baba nga tebanna bakuliyirirwa ate ne baba nga kuliko ate ebinazi era kino kibaddewo bbanga ki
babazanya katembeedo babagamba mukkirize tugenda bbawe ssente so nga bwemanyi abatuuze baffe mu byalo babasuubiza eggulu n'ensi tugenda bbawe ssente nabo ne bakkiriza mu kukkiriza babagamba akati katumale okulongoosa awantu wano esente tugenda kubasirikira ku akawunti zammwe mu bbanka nebasenda awantu wali basimbako ebinazi nga tubadde muntu ki sente omuntu asigala ngaakaaba naye nga teri buyambi bwonna bwebuze obuli obuvuma
ngaekyo kyonna ani akikolebwa ku lwani obanga ani akiwumamu omutwe kubanga twandisuubidde nti okutwala ettaka ly'omuntu wabaawo enteeseganya naddala ku nsonga ezo nti singa kibana kigenda kukolebwako kintu ngaekyo ekyomugaso
sebo mukama wange abatwala amataka ago balandiroodi bajja nabo nga babaguza dda nga bagamba nti nze owange yasayiningira kampala ebiwandiiko byange so gwa talina kyapa tonemesa mugagga kumpa ki sente zenatonda dda naguza kampani
nganyagamba
landiroodi era bwagamba nti bwolemesa tugenda kusenda busenzi wano olw'ensonga nti kati osigadde obwomu obo babiri temulina maanyi olw'ensonga nti abasinga obungi bonna babagobaganyiza bavuddewo kati mwe abasigadde ababiri teeka babaga nti bemulemerawo tugenda basenda busenzi olw'ensonga nti abasinga obungi baliaki bavaawo bakkiriza ne bavaawo tugenda bawa sente bayisaako akawunti zaabo nejje buyo tebafunanga sente bali ebali kukaabo
so abantu abo babeerawo batya
abantu abo akati badda eri ewaffe eyandibadde sente oba tawuni tuziyita nkambi ez'okumyalo abantu abo bonna bavayo ne badda mu nkambi olw'okutya okw'amaanyi era nejje buli ne bali mu makambi fetugiyita nkambi eyandibadde sente nga tebeera ku lukalu eno eyitibwa nkambi
mukyala namuganza ebiseera bingi abantu webagoba ku mataka abakyala n'abaana bakosebwa nnyo ebiseera ebisinga kubanga weesanga nti abaami ffe bwe ndaba nga siina busobozi nja kukola ki nja kutema oba nja kubulawo naye obuvunanyiza busigala eroluusi bamaama kukola nti balabirira famire ezo nandyagadde oba nandyagadde okumanya oba omuwuliza nandyagadde okutegeera nti ewammwe kyali kitya kirime eki ekyabakosa era mu ngeri eyo kyabakosa kitya era abakyala bakosebwa batya
nayanziza nnyo omutesitesi ndi wano mu mpewo za Witness Radio sinzidde kiryandongo amanya abawuliriza nga bwemugawulidde esta ewaffe kiryandongo tebibadde byangu era nga si byangu ekikajjo kyafuuka kikajjo ekikajjo kiringa bolaba eggulu bwelikwatagana n'ensi ekikajjo bwe kifuuka ekikajjo bannaaye kiri kibira kiri kibira kubanga kyajja ne kitukosa ate mu kujja kwakyo nga tewali asobola kubuuza totunula mabega wabula bwoba otunudde gyolaga nga otunudde mu maaso ogenda bwa mu maaso bwotunula emabega ekikajjo kyalimu emmundu ate bwe kyalimu emmundu emmundu teyali ya poliisi wabula emmundu yali yamagye bannaye nga bwolaba kigambo wamagye wamagye ndowooza atendekebwa oba kukuba oba atendekebwa kutta teri kusaasira omuto n'omukulu mukazi mwana embwa embuzi n'ente n'enkoko bagisamba naye ngaekigendererwa kyali kyakuba nti batwala ettaka akavuyo kaali kamaanyi nnyo 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 tuwe kubira ke nduru mchikaji na hewa nae katika chona kubira nduru kupolisi ngate majege kakugoba chochiba chukola manango osoka notula mkatino gamba na hika tingenda kulupa majenga lope kupolisi nafuna buyambichi mfocho kukawa osoka neweseka no gamba manange nganda vye naku tetuafuna buyambi mchikaji ulangati chikaji tichagenda mumaso abantu bali banji nyonga mtu wale gumene chitundu mchikaji Naya nwenye gira mpoo wano ndoza liyo mayumba, enyumba bili zoka. Atena zo bachari mkomera. Bali baka makupasiba, ndoza wabajeyo mwezogu, bachari mkomera. Abachara atuwa kosewa. Abachara wasinga, tebachari nabasajja, obufumbo wagwa. Echikaji wechajja, chatu mara kufufuna anjiziwa. Abasajja, tebachari manya kufuna anjiziwa wabana. Bamama, tebachari kufuna anjiziwa wabana. Abasajja, tebachari vila bachari wabwe. Kati abachaa tuwa sika ngaba na mwandu, abana balinga ba ofani. Mnimo kubamule kwa nga liko mama netata na ye abana na bo. Basika ngaba ofani. Luachi, abana bafe. Umanyo mwana kufundu wanga miaka kumine sato.
Mm.
Na inge chumuletachi, wakati wacha alimele. Kati wafuna ye chisaje che miaka ngangaga, nchimu gamba, chichi mbustetu na mele, bichina gamba ajange wange liye mele. Wagenze kukula bufumbo. Uyo kubanga chumu tute chichi kwa gaya kulia mmele. Haba antabacha asoma. Ewafe kila naote tuti azala. Nzinali ndoza chati mwaba na nga mkaga. Na yaba na wangrofide mwe siti azala. Kati mbazale mbatekewa. Wanayi naku. Tuti azala na kuzala. Kupa na wasa jabaduka. Hmm. Na wasa jabaduka.
Okay.
Haba so, mwaba chala ba kwa tukulanga haba maji.
Hmm.
Hmm. Na ube tasa. Kupa bali mchibida. Bamaze banga tibana bachala bawe kati kwasanga go wetambuza wakumalira ke kizibuchi
okay so sibirunje byaliyo oyobide ku chama je okwenyigira mu kusengula abantu agamu ku mateka gemmanyi ku kubyetaka olusa amalete ga kizibwa kusengula abantu kino kyali wonga waliwo okutekebwa tekebwa abantu bokuwabulira insonga lwachi bali basengulwa chenja galo kumanya mchino lwachi mwari musengulwa kutaka uvalu wachi abantu basengulwa kutaka nechibuze choko bili alipota nyingi ziga ambanti tiliandongo abantu banji abasengulwa ngojeko avechikajo waluone bili mebiala uinabio mani konga gwe achikili daba antu wapu ngojeke vikajo
ekiliandongo wani wabala na yendo uzabale meru kukola bo famu bajugo bama abantu nabo kwalike chapa chimu kati abajinyaganye bakolamwe byapanga musanvu mu chapa chimu nabafuna mu plots nabafuna mu byapa musanvu naeze nsonga njimanyi bunyi ngaziri mu koti abantu aba bagaga bafuna mu byapa musanvu nanyi chapa kije chimu yabakwata bali mu koti nabo bale merokola kuba nabo batunda butunzi nabo bamale kutunda ngo bale medokola kati bonga kampuni yeye epangisa abantu na niwobera gwengo yagale okulime kupangisa ne welimira mu ebibyo naye nga abantu baba gobane abamubacha aliyo okuba tonto ne ya mukubona abona gwe kucho byakweta asakwelwa nako nga bo bitegeera
kibuze soka tiba denti amaje bwegajjo kubasengula waliwo kutekebwa tekebwa abantu ba
ekyo nze nga bwe nkimanyi kubanze naliwo nange nalimu aba abamu amajege gatwala tewali wo kusomesebwa kinantegede nche kya ntuyambye ne babisomesa nti bannaye tuze oba mugenda kuva wano mudde wano oba tubatwala wali tekyaliko naye omanyi ngafe abantu ba bulijjo civilian tuyinza kuyimira ku amagye n'omubuuza ekibuuzo kuba abamu nga bw'omubuuza akukuba olinyo lya jambiya engejje luvuga mu pa eberanga jambiya nga bagamba order from above kati order from above oba yava waguli wakati wonga tetumanyi naye nga bakozanga kigambo kimu order from above nyola amaje gakyaliyo sebo mukama wange
okay amaje gakyaliyo
gakyaliyo mu bikajjo
gakumata
gakuma bikajjo
okay
mimo jagwa mu government kati bakuma bikajjo
okay tuyenza ni mchana muganga nzize ewa mchala tekra omchala eyavudde mu bizinga bye kalangala Dekanala embeera eriitya abantu bayisibwa batya era essaawa eno bali luddawo.
Aneeyanza nnyo moderator Ekalangala era abantu bayisibwa ddala bubi. jebali na yenge mbele kwashi eba nyigiriza mbele eyoku baine mbele jebali tamu ya climate change wafe Kalangala mkuba ya tonyanga Kalangala nga tulina green na yetu cheuniza tuwavude Kalangala eno jinemiezo gomu na nogomu ende vankuba njiriri nenga tetuma okuva mguwa musafu tewali mkuba tuwe unzo kula mpali sanza chili andongo mpichi livu enzibu embera ya chuki la dala dala
so chino chali chitianga habibi na zitipana kubeda uke
fengkuba wafu ya tonyanga ya tu ya from January to December na ituina season ya nkuba weyaga ide wetu nyeda na ye kati tubela ne mche ya mele mchisimba na yegano kubala
so mchate kati wako gama chino chale tepo habibi na zi
yes sebo
ok
kubange china zi sechili kwebi ebimu kubibi bate mebibida tuwa ine bibida nga vinchi ere ebinazi bisingo ebisingo obundi byasimbi byasimbi bwanga bamate mawo bibira kyakosa nnyo 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 kubanga bitudde kubugazi bwa ndoza bwa square miles wa mutwalo gumu plus naye njagalola be gundi eyo na
waliwo entekateka yokusimba ebibira byebali bononye abebinazabyo abo
anti moderator ebi bubate mawe chibire echo basimba okinazi
andi wabawente kateka anti bwembanyo nonya chibira bwenti
tebali planting ato batu katono onye wano tutaddewo binazi katutwale wali tusimbe we miti teba chikozo okuleka fa abantu ba bulijjo afeka edadachi na chibina eche guno mpoko balance we gwajja pata nokukwekola mu mulimu fa bali wansi we chibina cha fusida kwena nga tusimbe emiti binansangwa mu bibanje mwasigala osaba omuntu ndi saa kusimbako wano omuti nakukkiriza
okay.
Naye nga biri ebibira byaffe byali think ennyo tewakyali sebu ate n'ebiriwo bya nema tekkirizamu wadde okugyamu oluku wadde okusaalimbiramu era bakusangamu bakusiba
okay. So abantu obadde okyayogera ku ngeri abantu gye bayisibwamu ekimu ku by'endowooza nti emu ku birime ebyaleetebwa bikozi bya nsimbi
yesebu
ate nga bw'osanga abantu we baabasengula wayinza okuba oluusi waaliwo bibira ng'ebyo nga bajjamu eddagala
okamala sebu
nga basimbamu emmere
yesebu so,
kati abantu bwe baba baagala okufuna ebintu ng'emmere oba eddagala bakola batya
kati kye baatukola ate naddala ekisingira ddala obubi nti bakuteeka ekinazi n'emmanju w'ennyumba yo balandiloads baatunda nga baguza kampuni eyo nga tafuddeyo na ku bantu kya bali ku ttaka lye ekinazi kikubeera mmanju ate kikuba emirandira gyakyo we kiriraanye tewalina kiddawo emirandira gyakyo giyina engeri gyerukaaluka munda omu kiba kya busagwa kati ne bw'osimbawo okuliraana tolina kyoyinza kufuna era abantu balina obuzibu bw'emmere
abantu baliaki
kati badda ku mmere yakugula buli twalimanga muwogo ne balimanga lumonde ne batuna kubanga emmere yaffe tulima muwogo na lumonde emisiri n'emisiri kikyaliwo abantu bakosebwa ekyalo mu neiba wabeera kinazzi mwe mubeera nga wano we muti ng'oli wano naye nga wali kinazzi ebikoola biyinza nokuba nga bigwa ku nnyumba yo ate kikanyuga ebikoola
mu binazi mufunyemu mutya
mu binazi omwo kuba kati waliwo n'ababirima aba bebayita aba outgrowers bafunyemu kale bo balaba nti bafunyemu naye bw'okigenda ewala baba tebafunye ekinazzi ekyo omuntu akigula ali omu kubanga yakuwola okuva ku nsigo ensigo gikuwera ku bbanja fertilizer namukuwera ku bbanja na buli kimu kati najja n'akugula bbeeyi ejawulira ng'akola ki bayi ya uliranga ya garaji ya kugula. So, abantu tebalina bogerero. Baba zenti chiri kubina.
Kilo.
Kilo. Jewa chigula.
Olomuti kubakunga kilo mmeka.
Nditi tizo kuba mkilo nsambu, china ziti mgo ichiti. Banchi emune wa mkilo nsambu. Na ye bayi. Bayi eriwansi.
Okay.
Eriwansi.
Mwani Musaga babada yogera kubina zenti. Ewabwe jebili na uvyo gedeko ate bila vikanti chaviko miwa mvyo yongede ni mugwanga
ila kampuni ye emu ye elima ewafe ye elima ne wa mami chairman
so chino chidja nti government yetu gamba nti ukulaba nti ebunya mugwanga li nevinazi mkula akulana ya mani ya tusani tukulechi tuwesuneko na hivyo gamba vyo ngamba bila vikanga ate bila ganti ate bili opposite so government cheyogera lwaki chikontana ne chicho
wano bobo chiraba tikiro ya lunana babanga chamanyi nyo bweko bwekugwe omuntu wa wansi ne bwo chiingira mu nnyo kubanga waliwo company zenda lyazigula kire nusu 12 ngechigula 12 naye abantu bantu balina ate mukisa guguza company eri kubanga eno yabako atete tebalina mukisa
senkola kwa na government cheyogera ke yuda
enkula kwa tutiganye weri weri nate yali sinze ko kawo
okay.
Yali sinze ko
okay abantu bakosebwa mu ngeri kyendale uwo obewa mwe kalangala
abantu bakoseddwa ababulijjo kubanga amakaga singo obundi gayimiza omukulima na kulunda lu ebisela bilinga tebana kuleta kinazi balu abantu babelanga nente zaabwe ne balundiranga mu bibiro omwone balundiranga mu matale bwe bali mamwe kinazi ne babakiriza kwange ente beberi omuddogo baba baba bakifunamu naye kati batuuse obudde nga tebakiriza mu wadde akanyonyi wadde ekinyonyi ekibuukiramu nga tebakikiriza wadde enkima kati abantu babulijjo nebafuna okusomozebwa eri ebisero byabwe nebatunda nga bwofuna omuguzo muwa n'embuzi emitwalo etaano kubanga olaladdewo deadline nti guno omwezi sagalamu wadde ekisolo sagalamu nte sagalamu mbuzi kati abantu baffe tebakyalundirako ddala wadde
okay.
Babivaako okay. Ate nga atunze ente ye ente yakakadde kamu nakifuna emitwalo asatu tetukyalina grazing areas
tukitegeeza nti wabaddewo okwesala mu byenfuna
ekyaddala ddala
ekyandibadde ng'enkulaakulana
tyo
tuyanza ne mukyala Tekla nga tugenda sooka tuwumulemu tuveeko mu bulango n'oluvannya tugenda kuba tukutuusaako biki abakulembeze ne basobodde okukola okulaba nti abantu bano bebalwaniye abali wamu era nga n'okugoba olwana lwabwe okufuna obwenkanya lukyagenda mu maaso katukomewo
Witness Radio
Witness Radio
Witness Radio
Witness Radio
Witness Radio uniting local voices in land and environmental justice struggle
Oyagala okuwuliza Witness Radio, genda ku Play Store mu simu yo. Otekemu Witness Radio, app eno ojja kuba ogiraba. Oluvannyuma giwanule yo, otandika okuwuliriza butereevu Radio ya feno. Osobola okufuna empeereza yaffe ng'okyalidde ekibanja kya Witness Radio. Ku www.witnessradio.org ogenda waggulu ku mukono gwo ogwa ddyo ku kigambo live n'oluvannyuma onyege ku kapeesa ako mu makkati. Owuliriza Witness Radio. Radio yo, ekutuusa ke nsonga ezikwata ku by'ettaka, wamu n'embeera y'obutonde.
Remember, the oil.
Sedu, wangi tata Sam, ebigenda maso ku ttaka lyaffe wabiwulidde.
Nedda munywanyi, kikyate.
Owaayi, anti mbu waliwo investor yagala okukozesa ettaka lyaffe, era twasabiddwa tulyamuke mu bunnambiro.
Tata Sam, ebyo bijjawa. Ettaka eryampeebwa jjajjange zaabeeri emyaka asatu egiyise ndyamuke
ngorwochi eranda gewa kalenda ira
nedda bakuru banange tumuna kuwala anti chimoya galize mbazi chibuya gasudde anti twafunye radio yafe yabanacharo witness radio eno yaze okututasa kubujega babatukwata nga batugoba kuttaka lyaffe olwokuba tetumanyi mateeka gakwata ku byettaka oyagala okumanya amateeka agakwata ku byettaka n'obutonde bw'ensi wuliriza radio yaffe eno nga tukusaba okuwulira amawulire amapya agakwata ku byettaka lyaffe amateeka agalifuga n'ebyo ebisaaniddwa okugobererwa nga singa wabaawo ayagala okukozesa ettaka ly'abatuuze Witness Radio eina ne bannamateeka abawolereza abantu abakoseddwa ekibba ttaka wamu n'enkayana ku bibanja.
Awo nno.
Ladies and gentlemen,
you're tuned in to Witness Radio, where truth meets the airwaves. Stay with us for real stories. Witness Radio, your story, your voice.
Witness Radio.
Witness Radio.
Witness Radio.
Witness Radio. Welcome to Witness Radio broadcast program.
Bakulisa ya mwena, abache kumide kumpewa za Witness Radio, bakulisa ya mbulangu wa fe. Nyonge kutegeza nti, nchali chiri andongu, ilango unakuruno, uruwa alliance uwekuza, bulinga vili mulumu, umwezo kwa September. Tukuza unakuruo kuruana, obo kwefu miitiriza, kwa babantu, aba kwa sebwa, waba nyigiri sebwa, echirime, echechukula, echimu. Oba mulufuti futi tuandi se International Day of Struggle Against Monocultural Tree Plantations. Ngeo na kunuluwa kuzibwa okuva mu kwanga elia Brazil. Nilugenda ngarubu na mumawanga guna. Wano mu Uganda, kuno mlundi kwa kubiri, ngatulukuza. Edanga na kutegeza kumukusoka titualukuza okuva omwako guwede. Tualukuliza imubendela Bana Alliance. Batu chaza, nitubako, itukubaganya kubilo wazira. Basu wano kukira programu ya fe, kumpeweza feza Witness Radio. Ila, niyo ngelo kweba zaba mnyoanyi ba fe, aba Grain, abonge doktu supporting amonte katekeno. Grain chitongole, ila nga chipsibuka mu Barcelona, mu Spain, ngila na wano mu Africa, China wo amakanda. Ni mu Uganda, ila China mu representative wa abu mchala na kachwa Susan. Yanga na kutambude na bo monteka tekeno kulaba anti tu supportinga abantu abanyigiri zibwa ebirime ebe chukula echimu na dala emiti kasori palm oil then nevi kaju nevirime ebirala ngera na kutegeza tuinawo mwami Julius Ndagize tuinawo mchala Esther tuinawo mwami Musagala ne mchala Tekura banobo na bibachikirida ebitundu byakosebwa era ngeyimu bikyali mu kukosebwa. So nga tuna kugenda mukumula mtu batu uliriza emboozi zaabwe n'ebitundu byabwe biki bye bayiseemu era n'ennwana zaabwe zatandika zitya abambadde bazitutegezezaako. Naye njagadde mu kitundu kino tumanye biki ebikoleddwa okulaba nti abantu bakyali bumu. Okulaba nti abantu bakyeyongera okulwana, okulaba nti abantu bafuna obwenkanya. Ngenda kutandika ne mwami Julius nga Treasurer wa Alliance. Google basindise olunaku lwaleero.
Sebo.
Alliance ekoze ekyokulaba nti abantu bali bumu.
Neyanza sebo moderator. Alliance eyina kyekozeewo okulaba nga abantu bakyali bumu nti singa si alliance eno abantu bandibadde beegugunga ebibira ebyo bye baba bataddewo oba emiti egy'ekikulu ekimu kye baba bataddewo bandibadde bagikolako obulabe naye tugezezaako okubagumya na kubawa ssuubi nti mukama ajja tuyamba tubeeko kyetukola nga alliance nga twekubidde enduulu mu abo mu bitongole bya nnakyewa kusa ne government okubaako kyetuyambako kubanga tetwazza musango kubanga olw'okuba nti tuli bannayuganda tetwazza musango olw'okuba nti twabeera mu mataka gaffe ate emiti egy'ekikulu ekimu tegitusinga nga bannayuganda bwe tuba tulonda abantu ffe tulonda n'emiti tegigendangako ku layini nti gironda Pulezidenti Museveni tegigendangako ku layini nti gironda muntu yenna wabula ffe nga abantu bannayuganda tulina okubeera nga ffenna twenkana kubanga kalulu kamu n'omuntu omugagga kaawa n'omwavu kaawa emmere gyalya suwaani emu n'omwavu alya suwaani emu nesiraba lwaki batukijanya mataka gaffe ng'ate basimba emiti egyo egitalina mugaso eri obutonde bw'ensi ekisooka payane taleeta nkuba kalitunsi taleeta nkuba ate nga bya bulabe nnyo eri obutonde bw'ensi
obulabe buno mubutegeera mutya waliwo enkyukakyuka ebaddewo
yes ebitundu mwe basimbye payane ne kaliputas enkuba tetonyera mu budde okugeza ng'emubende nti omwezi ogw'omwenda omwezi ogw'omunaana ogw'omwenda enkuba yabanga nyingi naye obudde buno kati tuli mu mwezi gwa mwenda tugenda mu gwokumi enkuba tenaba kutonya mu disitulikiti y'emubende ate nga balaga nti bazzaawo obutonde bwansi gavumenti egamba tuzzaawo obutonde bwansi naye so ebugoba bugobye busaanyaawo so n'olw'ensonga eyo ebintu bino emiti gino tegiyina kyegituyamba kalitu payane ono bwalwawo n'amala ekiseera obukoola buno obugwa bwe bugwa tebuvunda bubeerawo nga myaka na myaka ate kibuyaga bwajja obuti buno obwa payana buba busisinkanye ebiseera ebisinga bukola omuliro bwe gwekuuta nnyo kugune waago gukola omuliro ate omuliro gwabyo teguzikira gaba nga mafuta
so kati mwe ngaabakulembeze banga gwe omukulembeze w'abantu abantu bano obakumiekumi etya okulaba nti batuuka ku bwenkanya era mulwanye mutya okutuuka ku bwenkanya bwemuyayaanira
neyanza ssebo tetunaba kutuuka ku bwenkanya tetunafuna bwenkanya wabula tukyalwana tulabe nti tufuna obwenkanya ekisooka okufuna obwenkanya mulina okuba nga mwogera ddoboozi limu mulina okuba nga muwuliziganya ekirala mulina okuba nga ekintu kimulwanira mwenna nga mukyagala oba kyemwagala mwenna mulina okuba nga mukyagala ate tukusa n'okwagala ensi yo kubanga wadde baatugoba tetuyinza kugamba nti uganda si yensi yaffe wabula yensi yaffe naye bweba nga yensi yaffe gavumenti etuyambe abasimba ebibira bamaze okuba nga baagala kufunza uganda yonna naye balekeraawo okusaawa ebibira byaffe binansangwa balekeraawo okusimba emiti egy'ekikulu ekimu ate n'ekirala nti abantu abagibwako ebibanja byabwe oba amataka gaabwe baddizibwe ebyabwe n'ebintu ebyayononebwa babisasule kubanga tebalina we balaga uganda yeyaffe so bw'ovudde ne ku ekyo nti ensolo ezaali zibeera mu bitundu ebyo okugeza enkima emisota tegikyalimu lwaki nti bwebaba nga abasimba emiti egyo balina eddagala lyebafuuyiza mu bibira ebyo omuddo gona ne gujja ne gusigala nga ttaka lyokka wabula emiti gye basimba
ate kati omusota ogwagaza kiggwe
musota
bale manyi bagugobedde
yes bagugobye naye nabwo gwa mugaso eri mukama katonda teri kintu kikatonda kyeyatonda nga kiri ku nsi kuno nga tekirina mugaso
tuyanzanye mwami Julius mukyala Esther
yes seba
bwembalabalamu ebbanga lyoyogedde lye batandika okubagobaganya oba okugobaganya abantu bokiikirira kiyinza okuba kitutte emyaka nga nga munaana biki bye musanze oba kusoomoozebwa ki kwe musanze mu kwagala okufuna obwenkanya oba mu kulwana okufuna obwenkanya ku ebyo ebyabaggibwako
neyanziza nnyo omutesitesi olwokuba ozzeemu okumpaaky akazindaala omulundi omulala ebintu bino ngejje bitutte ebbanga ddene okusooka nebaza abantu bano ekisinza okutukuumira ddala mumala yansi eno okuba nti tuli bumu tufunye okusomesebwa kwamaanyi nnyo okuba nti omuntu wetekako kyasa kirute nga gwe omuntu wadde oba bakujjako obuvunaanyizibwa ebimala ekisizo bazikujjako naye oteka okuba nga wekuuma wetekako security nga gwe ekyo nebaza action aid ebadde tusomesa action alliance witness radio nebagezaako okutuwumbawumba okuba abantu abakakkamu kuba bwe muba nga muli mu lutalo nga tobadde mukakkamu tosobola lutalo naye bagezaako okutuwumbawumba emisomo mingi ogutali gumu nebatusomesa naffe netukoma nesomesa bannaffe naye ebintu bino tubifunyemu okusomoozebwa era nga kwamaanyi nga bwomanyi kuba omuntu bwakugoba wooli aba akuwerekereza magombe abamu tebakimanyi kuba tosobola kungamba nti ogobye omuntu waali nefamire ye wafune ekyokulya kangambe wabesingira buli kimu basic needs awo wagifuna gwe noteekawo ekikajjo nogamba nti omuntu oyo tomuwerekereza magombe famire olina famire tona kugitwala future z'abaana baffe zaafa n'omwana akuyimirirako n'akugamba nti naye maama tolina magezi totegeere kati nze singa ndi ku ssomero tolwabanga nandibadde nga nsoma nandikuyambye mu maaso eyo naye nogamba mwana wange seyagalira kati nkole ki nagamba olabawo kyokola naffe gavumenti mumugamba gavumenti ate ffe abantu ffe gavumenti naye nga mwana muto yakugamba ate nga yire naye tenekyakukola wabula abireeta buleesi kati netufuna okusomoozebwa okw abaana baffe obutasoma abaana tebasomye oba oli awo nabo enkya tebandiyambye fe naye nabo bandibadde nga bayamba gavumenti olunaku lwenkya naye abaana baffe tebasomye tubadde tulunda abantu tetukyalunda kuba kati ate bwoba nga tolina ttaka onaalundirawa abantu bangi bavudde mu kikajjo bali ku makubo niba otambulatambulako egweyala abantu bali kuma street abaana baffe bali ku street balya mu kasasiro abamu be bali mu makomere nkya neggulo bali mu purisoni kuba naye ateeka okwetaasa gweomuzadde olemereddwa okumuwa ekyokulya agenze kubba gebamukwata ne bamutwala ku poliisi oba mu kkomera naye tolondoola tobinoonya kwaba onaabinoonya naye bayinza okusiba ekyagesa gwe watumya omwana wo genda okubba omuleka nagenda nakolera gavumenti ndooza gavumenti ekyewuliramu emirembe nga abantu banava ku ttaka bakolera emisango bamanyi bakolerera gavumenti kuba oba mukkomera nze mba amanyi okolera gavumenti
so tuyanza nyo mukyala namuganza mwami Musagara ebiseera bisinga tulowooza nti enkulaakulana ebetuletedde ebereteddwa mu kitundu kyaffe tuba naffe twagala tugiganyulwemu naye gye bufundikira tugenda okulaba nga ate tukozeza olowooza enkuteekateeka eno tugeze singa tugamba bakulima kibira oba kulima miti oba kulima binazi olowooza yandibadde ekolebwa etya omuntu wa wansi obutanyigirizibwa nga bwowulidde nti abantu tebalina mmere abantu tebasobola kutwalira abaana ku ssomero si byonna bireetebwa nkulaakulana eno olowooza kino kyandibali kikolebwa kitya okulaba nti naffe oba n'abantu bakulaakulana oba omuzungu kyayita benefiting oba baganyulwa mu nkulaakulana ebeera ereeteddwa mu kitundu ekyo
kaakati semadereeta naddala nga buvuma fe tetufunyeemu era tetugenda kukulaakulana olw'ensonga nti ebinaazi bikosezza abantu gavumenti olwedde yateekateeka nga projekiti y'abantu kufunamu niye nga bana Buvuma abara bakoseddwa olw'ensonga zino bwammangu eyali n'ente
tubitegedde netwandyaga tulo mbadde njagala kumanya nti olowooza kyandiba kino kikolebwa kitya abantu abo obutanyigirizibwa wabula nga nabo bakola ki bafuna mu nteekateeka eyo olowooza kale sente bandizitadde kyenkanaki oba bandibadde ebirime byebalima babirima mu bwegendereza kyenkanaki okola nti n'abantu bafunamu
abantu bandibadde tuweebwa eddembe olw'ensonga nti omugagga mu bibala ebiriba ebirimiddwa aleme kubeera omu ekyo omuntu aweebwa eddembe nti omugagga yena aliwo asobola okugula ku muntu ebibala byaba alimye n'obuzibu bwe tulina nti omugagga abeera omu gejayagala gyagula ebibala byoba olimye so netubala titulina mirembe ku nteekateeka eyo yebibala ebirimibwa naawe omutuuze ali ku ttaka oba ku kibanja tetufunawo mu nsonga efaanagana bwentyo ekirala naddala nga ffe abalimi nti okuganyulwamu kuba kutono olw'ensonga nti ebinaazi fatalaiza bye tuwulira ebyambu naye nga byandibanga bituufu nti ekiro emu eya fatalaiza ya 1500 kiro emu naye ng'ate kiro y'ebinaazi ya nusu 6-7-8 naye nga kiro ya 1500 ey'ebijimusa bye bakuwa n'olwekyo kiba kiza emabega oyo omulimi yenna alima ekinaazi
kitegeeza nti byagula byalima byalayisa okusinziira ku byateekamu
bwe kiri byebiri mpojegeti yayingira Buvuma ku binaazi nti bye bamuwa bya bbeeyi ya waggulu kyokka ye byatunda baabisa ku bbeeyi ya wansi anagaggawala atya anaafuna atya sente zisomesa abaana anaafuna atya sente zimubeesaawo ng'ate babigwira mu bbeeyi ya wansi bwebuzibu obuli Buvuma ensonga efaanagana bwekyo
abantu ba outgrowers
yes,
bo bafunye mwene enteekateeka
abantu ba outgrowers tebanafunamu olw'ensonga omuntu byasayiningira tabimanyiddeeko ddala tasomesebwa nti ogenda kufuna bwoti oba ogenda kukosebwa bwoti bino byogenda okulima tebasobola kumusomesa nti ogenda kufiirwa bwoti oba ogenda kufuna bwoti basayininga busayininzi era n'okusoma byasayiningira okusayiningira ebiwandiiko oyo omulimi wa outgrowers bwaye bali tebiwandiiko okusayininga jasemaga nti sayininga wano okakasanga otwegaseeko mu kulima ebinaazi
wabaawo empapa zolina
osayiningaokubegattako bwe kiri naye jasi kusayininga busayiningi kyokka naye nga byasayiningira tabimanyi makulu gaamu
tuyanza ne mwana Musagala mukyala Ketra tutunuulidde ku nsonga y'obutonde bw'ensi wakikoonyeko mu kusooka ne mwami Julius n'akikoonako nti kampani zino ezirima ebirime ebyaki ebyekikulu ekimu wezijja mu bitundu byaffe embeera y'obudde ekyuka okugeza abaali bafuna enkuba n'ekendeera olowooza nti enteekateeka yandibadde etya singa kale biba nga ebirime bino bireeteddwa mu kitundu kyaffe enteekateeka yandibadde etya okuba nti obutonde bw'ensi tebusaagala kugamba kujigiriza naye okola nti tebukosebwa
enteekateeka modereeta yalibadde nti twali balansing ebintu bino byali balansingiddwa nti tulekewo ebibira ebireeta enkuba kale oba ebinazi bigende mu matale kubanga n'amatale gabaddeyo mangi ebinazi bisimbibweko mu matale oba ekitali ekyo tema omuti simba omuti embeera esigale ng'etambula naye otema ate olina kyozizaawo kikusiza ddala obutonde
toyanzanyabo obudde bwe bututwala naye njaga kusimbya mwami Julius alliance omwaka ogujja guno gwo guweddeko ne kale guno n'ogujja mutegese kati mudakiika ng'emu oba kakikemulubirwa mu maaso awo
neyanza sibo moderator ekiruubirirwa kyaffe tusuubira nti mu bbanga eritali lyawala mukama ng'atuyambye tujja kubeera bawanguzi kubanga tulina essuubi tibyetukola byonna biri mu mazima na mu bwenkanya kubanga tulwanirira eddembe lyaffe. Ekyokubiri nti ebiseera bye tulimu ebyokulonda tugenda kulonda abakulembeze mu bitundu eby'enjawulo. Nensaba abawuliriza abali ku Witness Radio nti mulwane nnyo okulaba nti abeesimbyewo nti mulwanirira eddembe ly'abantu abali kubonyaabonyezebwa ku bibanja byabwe ne ku mataka gaabwe, kubanga bwe banaatugoba ffenna mu bitundu byaffe mwe tuwangaalira munaakulembera ki? Kyekibuuzo ky'oba weebuuza nga tonnaba na kujjayo nomination form, nga tonnaba kukola ki. Bw'oba olaba nga tojja kulwanira ddembe ly'abantu teweesimbawo. Niba oba nga ojja kulwanira eddembe ly'abantu, weesimbewo abantu bakulonde.
Okay.
So tuli wano ekiryandongo olwaleero gye tukuliza olunaku luno olwa 21st September International Day of Struggle Against Large Scale Tree Monoculture. Naye nsaba abantu nga bajumbidde olwaleero Bana Alliance okuva mu bitundu eby'enjawulo ne ku mwaka ogujja nga 2021 omwezi ogw'omwenda 2026 tujumbire nga Alliance tujja kuva wano nga tulenzemu olunaku ekitundu mwe tugenda okugenda. Tuyinza okugenda Buvuma oba Kalangala naye tuyinza okugenda Buvuma okusinziira nga bwe tunaaba tusazeewo tulabe ebizibu ebibaluma, kubanga ndabye nga ebizibu ebibaluma bingi ng'ate ebitundu ebirala bitwali tutuuseeyokko.
Neyanza nnyo abagenyi bange, njagala kutegeeza nti mbadde ne mwami Julius, mukyala Esther, mwami Musagala ne mukyala Ketra. Mbebaza okufissaawo akadde era namwe mbebaza okunkyaza wadde nga kati nze abadde abakyaziza ku Witness Radio. Tetugenda sokawo olwakadde pulogulaamu yaffe njagala gifundikira essaawa eno, mubeere bulungi, mweraba.
Bye-bye. Thank you for listening to Witness Radio broadcast program.
I'm sure you've heard the news, but have you heard the voices behind the headlines? It's time to meet the people shaping our world. Every weekday morning, from Uganda and beyond, we bring you news that matters, insights you won't find anywhere else, and inspiring stories of everyday heroes driving sustainable change. Whether it's communities fighting for justice, innovators building a brighter future, or unsung champions making a real difference, The Dawn at Witness Radio is your daily destination for hope, action, and truth. Tune in Monday to Friday from 5 to 6 a.m. East African time and get ready to own the day with your daily dose of community spotlights and analysis that goes deeper. Don't just listen to the news, be part of it. Tune in now and join a movement for positive change. The Dawn at Witness Radio, your morning just got a whole lot brighter.